Jazz. This is another banger. Netifu kuma pesa. Prosper. Kula waza konze wenda wakufanana. Yeko ya maniza, chikufa kwa kulitwa ula. Katila batulifena, nomu kwa nogwape we are meant to be. And I promise to keep your love day by day. Ngateni noma kukwata kwa mtima kwangu kulikukwe. Umutima kukubo kufa, but when kulaba kama so katemeleza. Oh baby, ze kwa gana kufa mpano resi kula vende sebaka.
Mama